Shabrack is the number one. Peter ni number one. Nalonda, walonda.
Nalonda ne mara kuba wena kufuno mwana wabandi. Abo kabogere bigambo byawe zendi mu mukwano. Basanyuka barabogenda, boko mawanga basungiriza. Tebamanyi twabikwasa Katonda. Yekwe, yekwe amanya bintu byange.
Nawe yekwe, mukwano gwe yansengera.
Yekwe, kwe, yekwe amanya bintu byange.
Nawe yekwe, mukwano gwe yansengera.
Yego ntambuza kati
woko
Yego abuza netiwaka
Netiwaka
Yego nsonga rantine biula Wensonga rantine agala Wala lambala wana yego asinga
Baby wasinga
Yego nsonga Kwasunga Yeah, when song around in nebula, when song around in neagala, wala lamba lava na ye guasinga, baby guasinga.
Yeah, when manye bitu yange.
Nawe yegwe, mukwano gwe yansengera.
Yeah, when manye bitu yange.
Nawe yegwe, mukwano gwe yansengera.
Moche wange, nyumirwa nyongori nange
Nawe owe wange, funa taimo jontole Nyumirwa nyongori nange
Basa nyuka barabo genda, boko mawanga basungiriza Teba manye tuwabi kwa saka tonda
Bala lambala wana ye kwa singa, baby kwa singa
Ye kwe Yegwe amanya bintu byange.
Nawe yegwe, mukwano gwe yansengera.
Yegwe amanya bintu byange.
Nawe yegwe,
mukwano gwe
yansengera.
Yegwe amanya bintu byange.
Nawe yegwe, mukwano gwe yansengera.
Yegwe amanya bintu byange.
Now I'm going to go to the hospital.